maamuzi bora lofanya ni mimi kuona wewe.
Kama sio wewe, ni bora niwe mwenyewe.
I got you, baby. I got you, baby. Oh,
I got you, baby. Wala usiwaze, mimi nawe hadi tamati.
Kwanza waweke karamu, tuime tucheze. Tulitunywe tujigaragaze, hadharani tuweke.
Pacha wangu wa upani, elewa ni wewe. Shida zangu zako zangu, mzigo nipeni utweke. Tunapokezana
ukilebewa, mzigo na upokea. Pamoja tunapambana, ukipata na mimepata.
You my guy, you are my charge. Siwezi kukusaliti kisa mtaji. Na yathamini mahusiano yetu. Na mumba Mungu ayalinde.
And I won't ride his wheel until they all fall off. Ukidondoka na dondoka na wewe. Cause if you ain't got love, then what do you want?
I'd rather be with you in this cold.
Kuna mapaka mjini, ila mama so wewe.
Kuna madanga mjini, ila baba so wewe.
Uamuzi bora lofanya ni mimi kuona wewe.